mchi akifanya business namuonaga yupo kwa renji akihesabu madola namuonaga amependeza nguo zake oversize namuonaga bila meka uzuri wake lefulo namuonaga 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 namuonaga
namuonaga kwenye Google Map kama kainama ni Lady Dread ama Bobo Ashanti mbona unyama nimesha kwama kwa love nimesha zama naze sub taratibu mpaka pumzi anazo hema si kwa mwendo tabia mpaka lafudhi mwaga mapendo ndo njia hakuna maudhi mtoto mbich na na rangi ya parachich yuko out ajifich na na utamwa salim bitch we keep it loco na tunaga ma pressure tuzoom kwa photo all the time tunashesha tukute kokwa tucheki ukichekesha na manisha tupo real tupo ready ata kuvesha
namuonaga 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 namuonaga
yeah. Iwe ni kanga, kitenge, ni dera ama kijora napenda navyo move, jinsi anavyo mrusha chura kama kachoro wa ilo jicho lipsi sura mtoto ameumuka take your slick pima rula kuna mabonde, kuna milima kuna mito maziwa aina kupima niko bambi tu bambi navyo bambi ya na sidhani ni dhambi navyo mwimbia
namuonaga 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 kwa IG akifanya business namuonaga yupo kwa renji akihesabu madola namuonaga amependeza na nguo zake oversize namuonaga bila meka uzuri wake natural.